écoutez AGR, votre radio web. AGR, la musique africaine chez vous.
Na droite, dans la gamme, dans la gamme. Salinyoso ponazo kala motema Nanga isura maeza lili baku ya la vi Nazo kila motema oh mwana mama Na motema oh ngo na motema oh Bozo manini ngana sala odie Omengo nyoso peo si osuango peli Lisumu nini ngana mema Wanangana lembi mama Nasala nini ye Ngo pepe Nabenda zoto Ngo mure Nalembi nalembi Nana lembi Konyoko la kangao Nga mwana mbuta o Nasala nini ye Bo pepe, ma benda zoto Bo amure, nalembi nalembi Nana lembi, konyoko la kandao Nga mwana mbuta o
Nalembi, nasiliki Oh, nafashe
Maswa pitu Una nasuka ngoyo e Kanta keye Yeah
Nasala nini e Bo pepe Nabenda zoto Bo amure Nalembi nalembi Mana lembi Onyoko la kangao Nga mwana mbuta o Sapasi nanga na kolelao Na baby sanzo tote pona luka Mbambongo pona latisa yo Pona latisa yo Mama Banda konyo soko kota na zali pembeni Mote mapasi loko lana mimingambo Tala elongi na yeo wano kwe banga Mama Nasili sapasi nanga na kolelao Na baby sanzo tote pona luka Bambango pona latisa yo Pona latisa yo Mama Banda konyo sopo kota na zali pembeni Mote mapasi lopola na memingambo Tala elongi na yeo wano koe banga Mama Oh mama yeye
Oh mama yeye
Oh mama yeye
Ya mwangana oh mama yeye
Oh mama yeye
Soki vakuwe mama yeye
Oh mama yeye
Pepe kale oh mama yeye
Oh mama yeye
Nanos kata oh mama yeye
Oh mama yeye
Mulembo oh mama yeye
Oh mama yeye
Tontori kose oh mama yeye
Oh mama yeye
Isikita oh mama yeye
Oh mama yeye
Emanisha ba mama yeye
Oh mama yeye
Je tout sera yo mama yeye
Oh mama yeye
Pataki oh mama yeye
Oh mama yeye
Ichuege mama yeye
Oh mama yeye
Eamoke oh mama yeye
Oh mama yeye
Oh mama yeye mama
Oh mama yeye
Oh mama yeye mama
Oh mama yeye
Oh mama yeye,
oh mama yeye,
zoro babele oh mama yeye,
oh mama yeye,
bichuwege mama yeye,
oh mama yeye,
yalungila oh mama yeye,
oh mama yeye,
soki vango oh mama yeye,
oh mama yeye,
pekale oh mama yeye,
oh mama yeye,
jetusala yo mama yeye,
oh mama yeye,
ambasiyogo mama yeye,
oh mama yeye,
yawangana oh mama yeye,
oh mama yeye,
yamwangana ho mama yeye,
oh mama yeye,
meve ho mama yeye,
oh mama yeye,
omero mama yeye,
oh mama yeye,
zezezinso mama yeye,
oh mama yeye,
nona ho mama yeye,
oh mama yeye,
soto ho mama yeye,
oh mama yeye,
ochila ho mama yeye,
oh mama yeye.
koko weidi laiko sani pita maga laiko isu laiko balabo koko weidi laiko reimo maga laiko barak laiko africando africando nya ninenda raner koko weidi laiko izolo africando nya ninenda raner mandali mandali mandalza
mandali
mandali mandalza
mandali
yengune nari joklen
mandali
con africando danna
Écoutez AGR, votre radio web. AGR, la musique africaine chez vous.
Thank you.
tapale, kula maloso tapale. Kwenda na zandu tapale, kwenda na pompi tapale. Makambu mamoso tapale, tapale. Wona keyi na zandu lukute na ye. Wona keyi na mama lukute na ye. Wona keyi na pompi lukute na ye. Bikini, bikini, bikini na rumba. Bikini, bikini, bikini na rumba. Toko bola na faso ya kadanse. Ngoya, 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 ngoya. Ngoye ilu baba mongo. Ngoya, ngoya. Bandumba yonso matanga, bango yonso na libanda, bango yonso na pili, talabana ya siki na kufi. Ngoya, 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 ngoya ilu baba mongo, ngoya, ngoya.
Mita bango.
Tapale, kona maloso tapale. Kwenda na zandu tapale, kwenda na pompi tapale. Makambu mamoso tapale, tapale na. Wona keyi na mama lukute na ye. Wona keyi na mama lukute na ye. Wona keyi na pompi lukute na ye. Bikini, bikini, bikini na rumba. Bikini, bikini, bikini na rumba. Toko bola na faso ya kadanse. Ngoya, 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 ngoya. Ngoye ilu baba mongo, ngoya.
Makolo miziki, benda bango.
Yolele, yolele na boma. Yolele, yolele, yolele na boma. Ngoya, 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 ngoya. Ngoye lu baba mongo. Ngoya, 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 ngoya.
bébé le moana tata cordoni wa yon veloé wa bébé le
oya wa bébé le
umbandange moyo le pare ya ye corre mané umbandanga.
Vous écoutez AGR, votre radio web. AGR, la musique africaine chez vous.
Anyanya wale sika miyaba, ananya wale sika miyaba, ati wale o sika miyaba na timoro kaposa ubele mi. Mami wata utufia na timoro kosa uya wale.
Mobile ya kokinanga Bondumba bondumba tozali kozala basusu bazali na chance na yango. Biso basusu tozali kosala na mouvema ya baninga. Nakoluka mwa enyoso na zonga mboka oniye kobotela ba famille. Nakoluka mwa enyoso na zonga mboka oniye kobotela ba famille. Sona zonga mboka odie kobondela ba famille. Nakoluka mwenyo sona zonga mboka odie kobondela ba famille. Hey, na lembi zotu na la vie oyo ya bondumba. Hey, na kosuka wapi ngai mwana o na via Kinshasa.
Kosala kanyo so baninga bakosala ka miziki ya minene nyoso na kokotaka kasi chance ya mibali solo ezanginga na sala nini pona zwa mbongo.
Hey, na lembi zotu na la vie oyo ya bondumba. Hey, na kosuka wapi ngai mwana na via Kinshasa.
Na kosala kanyoso basi bakosalaka miziki ya minene nyoso na kokotaka kasi chance ya mibali solo ezangi ngai na sala nini mpona zwa mbongo.
Hey, na lembi nzoto na la vie oyo ya bondumba. Hey, na kosuka wapi ngai mwana na via Kinshasa.
Kasi chance ya mibali solo ezanginga na sala nini ipona zwa.
Hey, na lembi zotu na la vie oyo na via Kinshasa.
Ndio kuzwa likamani ye mibeko ya le eta bombaka na motema nokite okomemanga mokuta lomande okomema motu kokoyeba te leta fungoli miso alali te sofeleo nazali kombanga limbisa nano moke olekisi nelo
Kabo mona kaboyengo mama
Vous écoutez AGR, votre radio web. AGR, la musique africaine chez vous.
Sola.
Sola nazui tango lelo pona lobela yo. Mama na kobanga mingi sepo bamba na valeki. Una komituna oh sola na mituni. Bamba na mingi oh na boya concurrence. Ina nini sola oko sala boye. Les pinzoto, oh motema, mozokinga, les kawapi, oh papa ni a Vincent, sokina tunina bato, gaina lobani dieu. Maman a commandé à Mingi, c'est pour maman à Valéki. On a commis tout na oh, sola na mituni. Maman a Mingi, on a voyé à concurrence. Il a dit ni sola, on a sala voyé. Les pinzoto, oh motema, mozokina, les kawapi, oh papa ni a vesa, soti na tuni na bato, ena lobani dieu. Oh sola, sola, je bongisa na nweza lelina yo. Motema, pasi chéri na lemi, kole mbanzoto ye ye. Oh sola sola je bongisa na nweza lelina yo. Motema pasi chéri na lemi kole mbanzoto mama.
Na kombe na zoto.
Eh sola moni ye.
Na kombe na trouble.
Eh sola je mama.
Na kombe na pato.
Eh sola moni ye.
Na kombe so suspect.
Eh sola je mama.
Oh sola ye.
Solange mama, solange mama, solange mama.
Thank you. Yeah. motema na sango yango wana nalingi bali opesa pozisio ya motema bali ya mabanzo kupenga nalinga bali emisa sango kibarajo bali na kotaraka yo na misa kojema meyo otaraka nalineke ya boli ahe 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 nasengit malando zige ona yo boli masumu na mema zige tatubeli mpona vanda na yo bali ya mabanzo kupenga nalinga bali emisa sango kibarajo bali na kotaraka yo na misa kojema meyo otaraka nalineke ya boli
Mama Batela maloba nanga na motema ukombo nanga izi.